Huh? Chio mio.
Track me a Leo.
Irori yongezwe, 240 expressway. Jaman so siskinko juu ya kinjoti na kwete. Nepa stress ya jiji nenda tigoni na brethren. Mwimu change of scenery ndo mikosi zitemwe. Rap ni shaka hola pasta makenzi nzagi. Capital ya bizu slete mapenzi kwa kazi. Fitu zingino singoje malezi ya mzazi. Nani anitambu idate na mgesi ni mrazi. Let them sleep wana lalia, macho zina pazia. Still na kusanya dividends kama usalia. Mwere alini cross ndo patiwe genitalia. Na still nkaipa ndi yanka ispin na nkai mwagia. Content nataka taftini kwa you are truly. Mimi mtaini bully attention nataka scoopy. Niko fully nani assistant siwa fungi kunilisi. Mimi tungi bad assistant kwa kipopi nkona mission. I'm guessing ni mrazi. Capital ya bizu slete mapenzi kwa kazi.
Mapenzi kwa kazi.
I'm guessing ni mrazi. Vitu zingino singoje malezi ya mzazi. Hazardous. 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 Try kukuchamba ya kijana ni hazardous.
Mademo kujua wini kama pizza za Tuesday. Ineza chukua time kabla fala gutuke. Atuwezi kwa the same kama flavor ya toothpaste. Mrazi alishandoa leo, bwana Yesu atukuzwe. This is video game, but I'm an evil resident. Cover face, Aussie man, mini nani wezi tell. Vuka na mali na evidence, Big Baba Black Eminem. Katambe wesema, went upa mkono karote next. Lyrically wezi zoza in my presence. Utona giza utasita sita kabla 7. Natoka dago but I'm rapping 111. Takupea siri mechi fiti utakanjeve. Nasikia we ukiss ass, osha mdomo mister. Na unapenda chit chat, kwanza keep a distance. Nge uswa kitomo na umeshinda kwangu Easter. Iza bana kimewaka na ujafika.
Cheki akine robis kuna mchezo. Na mangi wa bibi urudishi umfunge leso. Body count ya wiki na kalaini ya super metro. Alinitia matitini kamshunda kuja kesho. Na kuja kesho. I'm guessing ni mrazi. Tolia bizu slete mapenzi kwa kazi.
Mapenzi kwa kazi.
I'm guessing ni mrazi. Vitu zingino singoje malezi ya mzazi. Hazardous. 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 Try kukuchamba ya kijana ni hazardous. 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 Try kukuchamba ya kijana ni hazardous.
Lyrical war machine, D&I Babylon tribe, pretty eye, but me they are still here.